tulipanda miti, kivuli tayari, sa tuketi. Jua lisituchome, siwezi kusaliti, kukwacha wende mbali, sitetereki. Shetani anikome, na kupenda wewe tu mahabuba. Tukendane, nendane kama ruba. Oh la la, tulilinde zaidi letu huba. Tufurahi japo atunafuba. Oh, aya, 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 we, aya, 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 aya. Nishike kidogo, aya, aya, kidogo, aya, 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 aya. Before, I before, kama yeye, nikishikwa na hamu, sipati shida ya kumwita njo, simwiti ngo, aja mwenyewe, nampa uroda, paka maji yanaitama, tamtam kama soda, kimeumana chuma kwa chuma, akianza kwa shoulder. Anafata mbele na nyuma, hajaniroga kama yamesha nipuna. Nakupenda wewe tu mahabuba, tukendane, nendane kama ruba. Oh la la, tulilinde zaidi letu huba. Tufurahi japo atunafuba.